Yeah, mu type of noise. Hola,
number one, music
block. Yeah, mu quiet here.
Are you ready? New national anthem.
Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you.
Kuzabu kuba ni vangi mwarash. Mapoketi kutezi fera cash. Anifita kuona mafulashi. Jean designer sheti kaunga bash. Noti za ma iPhone ni mapochi. Anda jimu mambunga kitochi. Mashele nkele luva ni mabanchi. Neke spina kise haonatiwe. Twale neke ni kai kutapanki. Jiani na mashele ni kwa banki. Jinivu sauba mbolanki. Mama kise haonatiwe.
Se haonatiwe.
Kutijua ni fo.
Se haonatiwe.
Wati?
Se haonatiwe.
Ra.
Se haonatiwe. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you.
Luna luo perela nga stileti. Vashie miki yeo ye muheti. Noti vale vava shutanga mabiti. Luna nyaki repeti repeti. Ni mupondo fajoti. Anifita basi ala famioti. Wabonanga inge chamwe woketi. Andaji number one ifa whisky. Apeni pepo kwa keto. Tuwale neke unifumane maturopi. Kofa selingi ni vunala meto meto. Siriki kusea bandu.
Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
Time for drama ni kem.
Say how not you.
Ra.
Say how not you.
Na kuona.
Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
Katima ninja gang.
Say how not you.
Katima sabaya.
Say how not you.
Chipa na soka.
Likuteki la buto kwa wagai. Kumutu ya kuwa puzikapai. Hakiwe na ule nosi wakwai. Nakina koma nesi literi kurai. Ugeni no time for drama ni kembo. Mazeto obit wange bola ya wembo. Ueleshi kwa ule. Huko na mwambo say how not you. Ndiye tete ya yundu. Say ni kuchisa kima thiripa. Say ni kunopse mapepa. Uwatani kupazule le skipa. Mazoki ya kuchisa wakona kutaka tipa wena.
Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you. Say how not you.
Kutijua ni fo.
Say how not you.
What?
Say how not you.
Ra.
Say how not you.
Fosala, fosala. You know we run deep. I stood under jeep. Only jeep and a son. I am Moji Mola. Kulanga baga shop.
Downloaded from wizardmusicblog.net.
When a junior zaga. Godi gives him a day. I'm calling
Katima Swag Music.